waliba qaybo kumid ee magaalada Baydhabo iyo deegaanada Hoosgooyo ku jiray xanuunka shuban biyoodka kaasoo uu saameeyay awlaada iyo waliba dad weyn maadaama la ku gudbi waqti jiilaale waana iriideedan ku laaytay biyaraagna iyo ku jirtay gudoo magaalada Baydhabo xanu kumid ee dadku uu saameeyay xanuunka shuban biyoodka ayaa waybayo ka jirana xarumo caafimaadka ee ku yaala gudoo magaalada Baydhabo isbitaalka Bayhaw ayaa kumid ee goobayo ka jiraan bukaanada uu saaridii xanuunka shuban biyoodka iyo isla markaas ay tilmaamfadii adeeg caafimaad oo bilaash ah Dr. Cabdullaahi Mayow oo eegasimaha guud ee isbitaalka Bayhaw ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa faafayeen ku biisadu san shaqayo qaybta lunku tirgalay in isla markaas la ka daaway bukaanada uu saaridii xanuunka shuban biyoodka ee isbitaalka
hadda qaybta shuban biyoodka ayaa muunka dambooyay gobolka Bay khaasatan degmada Baydhabo may eedan ku jaray shuban biyooda ka jara maadaama uu naha ka bani jiilaal laha ku baya hadda roob ii wala heli shuban biyood badan ka jara wasaaradda caafimaadka confirm RT ya jari alerti badanna la kashidi shuban biyoodkaas bilinka dambooyti abril may lu ku yaabay cases ku dhawaad 100 case walka badan in hadda meeli la ka baxnaani alxamdulillaah ma ilaahay ka mahadnaqaanay in wal dhimasho ee ila hadda aan jarna laakiin cases ka may in iska jaraana cases oo eedan doron cases dhaxdhaxaad ee cases caadi ah aan iska jaraan alxamdulillaah yaani daawooyinkii la tacaalay shuban biyoodkana yaani wasaaradda caafimaadka ya garabnoos yahayta yaalan daawooyinkii wala la tacaalahay bukaanadana yaani wal kasta inta lanka qabado free lanka soo biyahay walbeesa lagu qaadahay ma ay isbitaal generalo oo bulshadan adeegow cases-ka shuban biyoodka ha jaran isbitaalka tumunkiis amal ya ka jarta hadda oo shuban biyoodka qaybta shuban biyoodka may kala ka daray qaybtu shuban biyoodka isbitaalka Bayhaw waa qaybta kaliya goolka Bay mise degmada Baydhabo ee lata oo la han refer gareeyo mise la sheeno shuban biyoodka oo wasaaradda caafimaadka an astate alhamdulillah xaaladdu ee aan faylata wala tacaalahay daawooyinka lan talgalay la siyahay laakiin bulshada ma in ka baaqane ma hubba bilaawda shuban biyood mise ka aragan ciyaal shoo mise lanka iska araga shuban biyood in ma si degdeg ah isbitaalka in sheenan qaybti lanka talgalay in sheenan may weeli lanka hubba oo halbirsho mise lanbirsho may lu ku yaabay in eedan ka dor xitaa deer in uu dhimad eedan ma hasanta su'aal eed aan faylo cases ka hadda isbitaalka kooyeen xaafado degmada Baydhabo kulli la ka sheenahay iyo tuulooyinka walka sheenahay bulshada may in sheegane inii may leeyahay nadaafadka dadaalan bi nadiif iyo waraaban wacyigelin badan iyo wasaaradda suubiyahayta wacyigelintaas la qaadada may kumid tahay wacyigelinta suubiyahay inii bi nadiif la waraabo may jaray kaloriinga la qaybiyahay aku taaba jara oo la ka daraw biyo inii biyogaas may leeyahay aku taabka la ka darsada tan lamaad lanka waba wal aamow mise may leeyahay musqulaha ka baa inay galiya sifayla hand washing ka sifayla galiya in iska dhiga ya lambaahay nadaafad ee dilanka dadaal cudurkun wala ka badan uu iska faafow waa nadaafad xumadu may la fadeey marka bulshada in nadaafad ee dilanka dadaal biyo iyo waraabasoon bi nadiif ee in nagaadaan insha Allah
dhinaca kale hada kumid ee waalidiinta oo ka jarta qaybta shuban biyoodka isbitaalka Bayhaw iyo ku hadleen adeegyada lanfidi
sunadan ka hordhan ka sheenay ma isbitaal yaga dareemay Baydhabo gudaha intee ka jeenay baaddi muqoon Masha Allah daryeel fayl isoo dhaweyn fayl gaamo furan fayl ya helnay Masha Allah Masha Allah eed eedan ga faylata Ilaahay bakra jeenay tan ka siwi insha Allah afmat fayl ma sinni awalan dhaqaatiirta madan qowaan eedan in galan goobtay nilata aali boolki bool eedan ma sinni dhaqaatiirta kal yoon sa soo kal eedan ma sinni insha Allah kulay lankii ha galawga oo ay booga ugaada leeyahay dhaqaatirka ama iyo nafas ahaan ya baahan oo bilaa ka anoo caafimaad faylayno jawi degan oo aragno insha Allah dhaqaatirka nafas ama taasa baahan insha Allah hal ayaa ka kooyni ha sidoo samin madayti ha galne eedeed madan sheenay samahayn eedan liisnay in doomo shalfiidan hada alxamdulillaah hun durmo fayla ka aragahay anoo shaqo jiro dukoy onogi sheshe umar ababa she umahay ugaanteela yari onogi walaarka baad anoo idda fadheedii horteeka sheumi madaska baad an roor dhay dhaqsa ka gaade ma isdal gale hore gudiri ada adda way baga jiray nusko samada jidka jiray ha bajaj kore weden nusko samada hadareen aha fada returku ha lankala jir adda internet kale soo gon ha